million. Y'all let me.
The Vilutano.
Siku nyingi na kuona lakini nipe tu nafasi leo. Mapenzi yamenipanda kichwani kama melewa kileo. Nikilala usingizi sipati na kuona kwenye video.
Sitaki vya video, na kuomba tifanye leo. Niambie basi ndio, ama nilie kama siho. Oh.
Kama unipendi baby, niambie ni uondoke basi. Amua leo sio kesho, lakini sala je wewe buso. Nimekueleza yote mambo.
If you don't love me, tell me that it's allowed.
Wagala nyona yegwe chichi salao.
Nipo chacha mponya siki salao.
Nekewe mkuwa mpobo titi salao. Kwa sali za nyone chibini salao. Finga yako chiswate chiki salao. Nacho umba ni pili siki salao.
Kenewe, yogela lero. Bantate wanjagala kumoyo. Ibyange vyo kete vyo. Susa kuchupa nywera kumweno. Kumukwano ni napofuro. Kuzanyisa mtima pichi kumweso. Mtima kote kuto nyambe. Kama baby aliasa saka vini nkose. Mbulo tulo mkwane chama zimangose. Tobanga munu miofuno kunyumiru amuli. Uno mkwano voguduka manyoko sensobi. Pama pensi mkwano switi chiri bubi. Amuwa baby, tugende fendi. Kama hawana adama, bambi chopanga wendi.
Supuni na moto, kulia na kushoto. Oza masiki toko, jote mjote mboko.
When you do love me, talk to me, my girl, oh.
Talk to me.
Say something, baby, that I'll watch you come on, say, bro, oh. Sula wubi wabu debu chanezi nzenge kongolo. Kotambulira mupango, linga nga chiwo jolo.
Singa nefu nyafu nyange,
kongolo. Bina love you, ngo mbuluwe,
kongolo.
Simanyi kufana ni,
kongolo.
Chovone tololo zange,
kongolo.
Oh, you don't want me to go,
go, go.
And you don't open your door. Chawama vongu go
go go.
Okule wongu liango go. Yeah, she's a pretty girl. She don't want me love. And she doesn't want me good.
My baby city city
salao.
If you don't love me, tell me kati
salao.
Kwa gala nyona yegwe chichi
salao.
Yuko chacha mponya siki
salao.
Tempewe mfuwa mfuwa titi salao. Kwa sali za nyone chibini
salao.
Finga yako chiswate chiki
salao.
Nacho umani pili siki
salao.
Kalamata, uli wota wa wendi maga maga. Kumukalu wa gangi, kia mata. Siti ntusu kulaluka. Maga maga, siti ntusu kulaluka. Kumukalu wa gangi, kia mata. Love in the sea, kalamata.
Supu nina moto, kulia na kushoto.
Shoto.
Uza masiki toko,
chote mjote mboko.